Allah tagimbe, Allah tagimbe, Allah tagimbe, kisno warim dini eh. Sedano japti imbe, sedano
japti imbe,
sedano japti imbe, kisno warim dini eh. Sedano wadi joyre, sedano
wadi joyre,
sedano wadi joyre, kisno warim
dini eh.
Sedano happy imbe, sedano
happy imbe,
sedano happy imbe. Kis no
warim dini eh.
Imbe galasembe, imbe
galasembe,
imbe galasembe. Kis no
warim dini eh.
Allah neli yeso, Allah
neli yeso,
Allah neli yeso. Kis no
warim dini eh.
Yeso fisi imbe, yeso
fisi imbe,
yeso fisi imbe. Kis no
warim dini eh.
Maten Allah mede, maten. Mountain Alamede, kis no
warim dini eh.
Junta se salama, junta
se salama,
junta se salama, kis no
warim dini eh.
Amen Alleluia, amen
Alleluia,
amen Alleluia, kis no warim dini eh. Amen Alleluia, amen Alleluia, amen Alleluia, kis no warim dini eh.
Linjila bana Yohana windirdum paswol gotol ha fuddam diga Allah ta gayno duniyaru tawon wodi biyetedo wolde wolde majum donno wondi be Allah kayre woni Allah de donno wondi be Allah diga fuddam Allah takri ko dume fu be wolde man wala takdi ko ngori lati bila mare ngendam iwi ha mare ngendam man latani yimbe anora Anora do yeyna nder nyibre amma nyibre waway nyifgo ka Allah neli goddo mo inde mudum Yohana o wari ngam ha o sappina yimbe Anora go ngam ha yimbe nuddinaka o lataki Anora kanko be hore mako amma o wari sedanago Anora wolde go woni Anora gonduka ka wari nder duniyaru ka do yeyna na yimbe fu wolde man donno nder duniyaru Allah takri duniyaru be mare amma duniyaru andande nde wari nder lesdi mare amma yimbe mare jabbaande amma wotbe jabinde nuddininde kambe nde hokkibe bawde latago bibbe Allah be lataaki bibbe Allah do dabiya yimbe do danyego amma ngam Allah hokkibe ngendam kesam wolde go lati neddo mardo bandu o jodi chaka meden Min gi'i teddungal mako dum teddungal banangal biddo bajjo hebata ha babirawo be mako Allah wanginiri mbode nga mum e gonga ko mum fu Yohana sedanimo wolu be sautu wi'i
nda kanko woni momi wolu do mudum mi wi o waran bawo am amma o buratan bawde ngam odon diga mi siwa dayego
en fu en kebi gedal meden ha jeynitaje mako En kebi barka dow barka Allah hokki en tawreta be jungo Musa amma mbodenga mako e gonga ku mako wangi be Yesu Almasihu wala mo medi yigo Allah sam amma biddo bajjo mo wondi be babirawo kanko wangi nani en Allah yo ndase e damku Yohana nde Yahudu en wonbe ha Urusalima neliliman en e lewinko en ha mako ngam be jamamo
An amoye
o salaki jabago o wangini dum labdum yeso yimbe fu
na min woni almasihu
be jamimo
an amoy kadi a eliana
Yohana jabi
milataki elia
be bi'i
a anna bojo momi denatana
o wi'i
nanon
be bi'i mo
e amoy ha min keba lornan gonel be min jawabu Dume awi anta horema an
Yohana jabi
min woni mo annabi Isa ya wuli do mudum wi goddo don holande ladde don wiya mbarane jamirawo buwal darnugol
der nelabe warbe ha Yohana go wodi farisa en wotbe be jamimo
to alataake almasihu malla annabi Elia malla bo annabojo oya kadi ngam dume adon wada ngiwam baptisma
Yohana jabibe
min mi don yiwa on giwam baptisma be ndiyam amma wodi goddo caka modon on andamo o waran bawo am amma mi heay mi pista bo gipare mako
kuje de fu lati ha wuro baitania gada mayo urdun nokure yohana yiwata yimbe giwam baptisma yo jango majum yohana yi yeso do wara ha mako o wi'i
nda jawgel alla ittangel hakkeji duniyaru kanko woni mami wolwani on hala mum mi wi'i goddo fere waran bawo am amma o buratan bawde gam odon diga mi swadayego mi andano moy woni kanko amma mi wadi wad gongiwam baptisma gam yimbe israila en andamo
yohana wi'i fahin
mi yiruhu alla jippi diga asama bana fondu wari jodi dow mako sa'i majum mi andano mo amma alla mo neli wad gongiwam baptisma wi'iyam ayya ruwo jippoto jodo dow goddo kanko o wadan giwam baptisma be ruwo cenido
yohana wi'i
mi yidum mido sedo kanko woni bido alla
jango majum yohana do dari ha nokure go be pukara en mudum dido nde o yi'i yeso don salo o wi'i
nda jawgel alla
pukara en yohana dido go nani ko o wi'i be tokki yesi yesi yesiti yibe don tokki mo o jami be ko dabbiti ton be bi'i mo
modibbo to en jodi da
o wi'i be
ngare ndaron
nden be jehi be ngi'i ha o jodi dum lati bakin jamdi nai be kirtidi be mako goto nder nan be sedam ku yohana tokki yesi kanko woni andire derdu simon pierre andre fotti be derdum simon aran wi'imo
min tawi almasihu
o yarimo ha yesi yesi larimo wi'i
an woni simon bi yohana yeso do inde ma latoto kefas bana wi'ugo tapare
jango man yesi yidi yahugo lesdi galili o fotti be philip o wi'imo
tokkam
philip iwi wuro baitisaida wuro mako woto be andire e pierre philip bo fotti be natanael wi'imo
min tawimo musa wolwi dow mudum der tawreta annapo en bombolwi hala mako kanko woni yesi bi yusufu ha nasaratu
natanael wi'imo
hunde wonde iwa na nasaratu na
philip wi'i
war laru
nde yesi yi'i natanael don wara ha mako o wolwi dow mako o wi'i
da israila jo mo wala nafika kusam
natanael yami
noy andirda mi
yesi jabi
mi yima de adono les ibbi diga philip ewnaki ma tawon
nden natanael wi'imo
modibbo an woni biddo alla an woni lamido israila
yesi wi'imo
anuddini gam mi wi'imi yima les ibbina ayen kuje burande hunde de mawnugo
o wi'imo fayin
gonga mi wi'ete on giyan asama mabbitake malaika alla do enga don jippo do bi neddo